ndumiso nembulelo ngithanda ufunda ilizwi likaThixo phambi basithandaze Yohane isahluko sesithathu apha khona amazwi inkosi yethu ngithanda wakufunda phambi basithandaze kwaye kukho ke umntu wakubafarasi ogama linguNikodimo umphathi wamayuda uverse 2 lowo weza kuYesu ebusuku wathi kuye Rabbi siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo kuba kukho namnye unako kuyenza le miqondiso uyenzayo wena ukuba uThixo akanaye waphendula uYesu wathi kuye inene inene ndithi kuwe ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha akanakububona ubukumkani bukaThixo uthi uNikodimo kuye angathini na umntu ukuzalwa emdala angaba nako yini na ukungena okwesibini esizalweni sonina azalwe waphendula uYesu wathi inene inene ndithi kuwe ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya akanakungena ebukumkanini bukaThixo okuzelwe yinyama kuyinyama nokuzelwe ngumoya kungumoya musa ukumangaliswa ukuba ndithe kuwe nimelwe kukuthi nizalwe ngokutsha umoya uphephezela apho uthanda khona uze usive isandi sawo kodwa ungawazi apho uvela khona nalapho usinga khona bakwanjalo bonke abazelwe ngumoya
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Waphendula uNikodimo wathi kuye zingathini na ezinto ukuba nokubakho waphendula uYesu wathi kuye wena ungumfundisi nje wakwaSirayeli akuzazi na ezinto inene inene ndithi kuwe sithetha esikwaziyo singqine esikubonileyo nisuke ningabamkeli ubungqina bethu ukuba ndinixelele izinto ezisemhlabeni naza anakholwa nothi na ukukholwa ukuba ndithenda nixelela izinto ezisemazulwini akukho namnye unyukileyo waya emazulwini nguloo yedwa wehla ephuma emazulwini unyana womntu lowo usemazulwini njengokuba ke uMoses wayiphakamisayo inyoka entlango umele kukuphakanyiswa kunjalo unyana womntu kuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalani koko babe nobomi obungunaphakade kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi uthe wancama unyana wakhe ukuphela kwamzeleyo kuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalani koko babe nobomi obungunaphakade kuba uThixo akamthumanga unyana wakhe ehlabathini ukuze aligwebe ihlabathi wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye lo ukholwayo kuye akagwetywa ke lo ungakholwayo usele gwetyiwe ngokuba engakholwanga kwigama lonyana okuphela kwamzeleyo uThixo ke kaloku umgwebo nguwo lo ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini baze abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kokhanyiso kuba imisebenzi yabo ingendawo kuba bonke abenza okubi bayaluthiya ukhanyiso bangezi elikhanyisweni ukuze imisebenzi yabo ingohlwayo Ke lo uyenza inyaniso uyeza elukhanyisweni ukuze imisebenzi yakhe ibonakalaliswe ngokuba isetyenzelwe kuThixo. Kuthi kube lapho la mazwi mahle kaThixo. Ndicinga uba yinyweba kuNikodimo owayengumfundisi kwaSirayeli ukuba avunyelwe aze enkosini. Inkosi yamnika iinkcukacha ezicacileyo malunga noko kumele akwenze. Inkosi nabani oza kuyo akavumela mke engamxelelanga ukuba kunyanzeleke ukuba athini. Umxele konke oku, uthe ngokukhethekileyo wakubeka oku entliziyweni yakhe ngokukhulu ukuze abe nobomi obungunaphakade. Leyo yinto ebalulekileyo malunga nayo yonke le nto. Kwaye noPawulos uthi unyana womntu yakuphakanyiswa. Lubaba lunjani olweza kuye uba ave la mazwi mahle, aphinde athi njengokuba uMoses wayiphakamisa inyoka entlango, umele kuphakanyiswa kunjalo unyana womntu. Umxela kakuhloko kuza kwenzeka uba kwawufika ixesha apho abantu bazawunikwa ithuba lokuba bajonge emnqamlezweni waseGolgotha. Lena yinto emangalisayo, waphakanyiswa ebhekisela kuMoses. Qala ndithanda ufunda amazwi phaa kwiNumeri 21 uverse 1. Ndithanda wafunda Gxebe uNumeri 21 uverse 4. Banduluka entabeni iYehore ngendlela yolwandle olubomvu ukuba bajikele ilizwe lakwaEdomu. Bakhathazeka abantu endleleni bathetha abantu ngoThixo nangoMoses bathi, yini na ukuba nisinyuse eYiputa size kufela entlango ngokuba tu isonka tu namanzi, umphefumlo wethu ukruqukile sesisonka sinkatshunkatshu. UYehova wathuma inyoka ezinobuhlungu ebantwini zabaluma abantu kwafa abantu abaninzi kwaSirayeli. Beza abantu kuMoses bathi, sonile ngokuba sithethe ngoYehova nangawe. Thandaza kuYehova azisuse kuthi inyoka ezo. Wabathandazela ke uMoses abantu. Wathi uYehova kuMoses, zenzele inyoka enobuhlungu uyixhome esibondeni eside, kothi bonke abo balunyiweyo bakukhangela kuyo baphile. Wenza ke uMoses inyoka yobhedu wayixhoma esibondeni eside, kwathi yakuba ithe inyoka yamluma umntu waza wabheka enyokeni yobhedu waphila. YayinguThixo lowo xa ibona ukuba bayakhalaza bebona ingathi akekho isohlwayo sasikhona. Kodwa ngoku sibona uThixo omnye unenceba. Xa abantu beza kuMoses besithi thandaza kuThixo ngathi, sonile ngokuchasene nawe nokuchasene nenkosi, uThixo weva Moses wathandaza uThixo weva. UKristu wayengekafi kodwa umqondiso usewunikiwe. Wonke owayelunyiwe xa wayijonga wayephila. Bazalwane noodade, kumnqophiso mtsha inkosi luphawu lomnqamlezo kuNikodimo esithi unyana womntu uzawubethelelwa ngohlobo, nabani ojonge phaya kwimihla yethu uyawuphiliswa. Umbhali weculo uthi nabani obone uYesu emnqamlezweni ngokholo uzawuphiliswa ngalo yuri. Siyamdumisa, siyambulela ukuba singajonga sonke emnqamlezweni. Siyambona ekuqaleni uhambele thina, kukhona ubabalo. Xa besajonga phezulu besabeka yonke into emnqamlezweni, kusekhona igumbi, kusekhona indawo ungakwazi uba ubalekele kuyo. Yanga inkosi ingasikelela namhla ukuba kukhona onesidingo zintanda, likhona igumbi. Kwaye uyazi xa ixolela kuxolela. Siyamdumisa, siyabulela igama lakhe elizukileyo. Masimeni ngeenyawo ngoku Nkosi, siyakubulela ngobabalo lwakho nawukuhlwa nje. Siyakubulela Nkosi ukuba singajonga emnqamlezweni eCalvary, iGolgotha ezukileyo, siyicula ngolo hlobo uThixo. Nanamhla usindiso lukho apha, nanamhla singeza phantsi komnqamlezo. Umnqamlezo usekho namhla, okwenzekayo emnqamlezweni kusenentumakalelo nanamhla. Undumiso, imbeko, uzuko nezibongo egameni lakho elimangalisayo. Siyakudumisa, sikunika uzuko, siyalidumisa igama lakho elizukileyo, kuba wena kuphela nguwe ofanele imbeko, ofanele ukuphakanyiswa, ufanele ukudunyiswa ngokuba uyamangalisa. Haleluya. Nkosi, qhubeka usisikelele, sikelele abantu bakho kwiindawo zonke abakuzo, kuzo zonke iindawo basikelele. Thixo, abavuba unzima ngenxa yegama lakho basikelele Thixo. Yanga ungachukumisa isandla sakho, singachukumisa bonke Nkosi. Usalule isandla sakho size sifumane amandla okuphila. Siyazi ukuba uthe abo bakholiweyo banobomi obungunaphakade. Haleluya, kwigama lakho elimangalisayo siyakubulela Nkosi. Bonke ubomi obungunaphakade sinabo kuwe. Indumiso nembulelo, uzuko, imibongo sizisa kuwe kule yuri yangokuhlwa nje. Thatha zonke izinto eziphazamisayo, wonke umoya wakho ingcwele ube khona phakathi kwethu. Siyakwamkela Nkosi, utyale imbewu yakho phakathi kwethu, ufake umoya wakho phakathi entliziyweni zethu ukuze sikudumise njengomlomo omnye Nkosi. Uhlambe iintliziyo zethu, uhlambe amalwimi ethu. Undumiso nembulelo ibe segameni lakho elimangalisayo likaYesu. Haleluya, amen. Indumiso nembulelo Nkosini ngenxa yelizwe elifundiweyo apho besicinga uba kuvakalisiwe. Bekumele ndicinge ukuba sineento ezimbini phambi kwamehlo ethu. Sinomsebenzi phambi kwethu owathabatha indawo emnqamlezweni eCalvary ngokuphalala kwegazi phambi kwethu, oko sikufundileyo kuYohane chapter 3 ukuba umoya kumele usebenze uzale into entsha. Kwesinye isandla ngomnqamlezo ityala elidala lahlawula, kodwa ayikho into eyenziwa ntsha. Umoya udala ubomi obutsha. Sukela intshumayelo apha kwimpelaveki nje nditsho nangaphambili. Ngokuqinisekileyo ezinye ngokunjalo besicinga ngokuqinisekileyo ukuba uThixo angadala into entsha kumntu ngamnye. Andithi mali kuthwale umbuzo wetyala. Umbuzo wetyala sewuhlawuliwe, seyigqityiwe emnqamlezweni eCalvary. Kodwa umbuzo besiwubuzwa kwintshumayelo kamzana uBranham kule mpilaveki nje ibile, kuphi apho uThixo ayikwazi usebenza athambise asikelela, hayi kuphela kumoya wethu kodwa nakwinzulu zemiphefumlo yethu, ukwenza zonke izinto uba zibe ntsha, ukutyhila imvelo kaYesu. Mva koko konke wathi ngokucacileyo ukuba sibhaptizwe ngomoya sangcwaliswa, imangaliso emkhulu nemiqondiso ingakhona kodwa sibe singasindiswanga. Kuthi into entsha ngokungaqhelekanga nje kodwa simvile sithi ukuba umntu ngokuqinisekileyo unezangqa ezintathu apho kukho umoya, umphefumlo nomzimba. Ngoku kukhona kodwa uthethe malunga nokuba kweyona nzulu yomntu ukutsho emphefumlweni, uthe kuqaleni xa enika ingxelo uthi umntu waba ngumphefumlo ophilileyo, hayi umoya ophilileyo, umphefumlo ophilileyo. Ngoku kumalunga nomphefumlo, kumalunga nolona qobo lomntu. Kwaye xa umzana uRuse befunda apha uNumeri 21 ukuba amaSirayeli abatya imana entle evuya ivela ezulwini, emva kongenye imini bathi akusekho sonka namanzi apha kwaye siququkile sesisonka sinkatshunkatshu. Kuthi kweli thuba nje ngokungenakuzenzisa ngokucinga nje uba abantu bakaThixo ababona uzuko lukaThixo phaa entabeni yase ntabe esinayi bava ilizwi bagcwala luloyiko nokungcangcazela apho bakhathalelwa nguThixo ngendlela emangalisa kakhulu, ngaphandle uba babe nexhala langaphandle. Iibhlukhwe zabo zahlala zisintsha, izihlangu zabo zahlala zintsha, konke babengadingi uba bahambe baye kumthungo wezihlangu ngoba uThixo wayebakhathalele ngolo hlobo. Nditsho besitya imana imihla ngemihla ngesaquphe nje, into enje yangena phakathi kubo ebingekho phaa ngaphambili. Babiza esi sonka sihle isonka esinkatshunkatshu esikruqukileyo siso. Olu tshintsho luvela phi nje ngesiquphe? Okukujika nje esi similo esasingekho ngaphambili ngesaquphe seza kubo. Kwakwenzeke ntoni? Kwaye sonke sijongene nalo mbuzo, kwenzeke ntoni? Ndijongene nalo mbuzo ukuba kude nditsho kwakhona umbuzo wetyala ugqityiwe inkosi yethu emnqamlezweni eCalvary. Ngokuqinisekileyo wabethwayo nje wathufelwa wabulawa emnqamlezweni, ngokuqinisekileyo nathi sihlanguliwe saxolelwa kwityala lethu. Ngoku ilizwi lesibini elinyathelo lesibini kweyona ndawo inzulu yenhliziyo yethu. Ngoku siyazi ukuba oko kusemphefumlweni kuyeza xa umoya usiza phezu komntu. Ngoku kuze ntoni? Ngenye ixesha ufumana impembelelo nabantu ngoku bathi ezi ntshumayelo zenza ntoni zonke, ulo myalezo ngowantoni. Ngokunjalo bonakala ingathi yimeko enje enjalo njengoba kubhaliwe ukuba ngaphandle kwayo yonke into jonga enkosini owabethelelwayo owatyumza intloko yenyoka, hayi kuba izawutyunyuzwa. Uyabona kumnqophiso omdala besivile uThixo wathi wazisa ngobaba lwakhe, kubekela phi kumnqophiso omtsha? Akumelanga nasiqale ukuba sijonge okuThixo wakwenzayo ngenyaniso ukuze sivuyele imana enhle efihliweyo sithi ngenhliziyo yonke, hayi mhlambi sikhalaze ngakho sithi ayonto ngokule siqhube kanjani. Ukuba bekungenokuba kulungile uba singakutsho oko, oko kuvusa ingqumbo kaThixo. Inyoka zavela phaya zabaluma kakuhle kakuhle, utshaba alisenasabelo kuthi, kukuphela uba siyayivumela. Kwaye ngelinye ixesha sithi sisole ngaphakathi, ngoku singakwazi uba sijonge emnqamlezweni sikwazi uba siphile ngomoya, ngomphefumlo nangomzimba. Nam kuyinyaniso imeko yoba sijonge kwisipili selizwi sibone ukuba imvelo kaThixo ngenyaniso iyabonakaliswa na, okanye yonke into ingabize ekukhanyeni ngokuba oko kugcwele entliziyweni. Umlomo uza kuthetha ukuba intliziyo ime noThixo, umoya kaThixo ukuba kukhona into entsha ethe yadaleka, ngoko imele ukuba ibonakaliswe ngaphandle. Awunakuthi ukuba wenziwe ngokutsha, uzelwe ngokutsha ngaphandle uba umoya kaThixo ngenyaniso ungabonakalisa ubomi bukaYesu. Ukuba kukho njalo, ngoko yenyaniso ke akukho lapho. Ngoku ndicinga uba ngumbuzo lo sonke esidinga ukuba sizibuze wona, ingaba uThixo uye wakwazi ukwenzani kuthi kwesi sithuba sexesha? Ngaphandle sithe sasikeleleka, umoya wethu usikelelekile kumihlangano emininzi, kodwa ingaba uThixo uthe wakwazi ungena na kukweyona nzulu yomphefumlo ukudala into entsha, into yobuThixo, ukuba ayipheleli kuphela emihlanganweni kodwa ihamba ide ibe sephakadini? Ngumbuzo lo kumele sizibuze sonke. Kwaye nditsho uThixo sinike ixesha loba sizipile ngoku, ixesha lokuza kuye, hayi kuba sigwebe abanye. Kwaye ndithanda ubuza kusuke nzulini entliziyo kuthi ngokupheleleyo sisuke ekugwebaneni. Asikwazi ukuzigweba, yeka nje ukuba sizifake ezihlangwini zomnye umntu. Masivumele umgwebo kaThixo uze phezu kwethu, emva koko umsebenzi wakhe kuko konke kuya kuza emva koko. apha ilizwi lakhe lifundiwe. Oko kuzelwe inyama kuyinyama. Oko kuzelwe ngumoya kungumoya. UYesu Kristu wayizelwe, wayikhawulwe ngumoya. Umoya ongcwele uyakuza phezu kwakho, amandla usenyangweni aya kugubungela. Oko uyakuzalwa nguwe, kuyakubizwa ukuba ngunyana osenyangweni. Olo luzalo. Sinezinto ezimbini apha esiya kuzijonga nje ngokukhawuleza apha ukuhla nje. Enye luxolelaniso, uxolo lwezono zethu netyala lethu. Enye kuzalo oluvela kuThixo, uzalo ngomoya. Sithe ngenyaniso sakhawulwa ngumoya emva kwendlela yenkosi yethu, ngokuba ungowamazibulo phakathi kwabazalwane. Emva kwendlela yakhe kumele ukuba sikhawulwe ngumoya omnye okaThixo, lilizwe elinye lenyaniso nesithembiso. Ngoku sikuthuba ngoku apho kumele sonke siye emthandazweni, nokuba siyathanda noba sithandi, senziwe nguThixo ukuba siye emthandazweni sithi, Nkosi, sifuna uzalo lokutsha lwezibhalo olweza ngomoya oyingcwele, ukuze iziqhamo zeBhayibhile zibonakaliswe ngaphandle kwenzame ezithile, njengokuba inkosi yathembisayo. Ndiyazi ukuba iinzame zam azinokonela, kodwa ndiyazi ukuba siyakholwa intliziyo yethu yonke ukuba uThixo uzawuchukumiseka ngelizwi lakhe nangomoya wakhe, ukudala ngaphakathi kuthi oko kuya kuma imihlaba phambi kwakhe, asinawushiya into ingagqitywanga. Uya kuzisa ibandla lakhe ekupheleliswweni. Okwakwenzayo kwenzelwa iphakade. Mhlawumbi uThixo unike mna nawe sonke ithuba loba sifumane ukuba yintoni esela phakathi kuthi, yintoni esadinge ukuba iphume, ukuze akwazi ukuba adale into entsha kuwe nakum, ukuze ingabi siyintsikelelo kuphela kumoya, kodwa ibe luzalo lobuThixo, ubomi bobuThixo ngaphakathi kuthi, kweyona ndawo inzulileyo mphefumlo wethu, ukuze sithi enhlizweni zethu, uKristu ngaphakathi kwethu, ithemba lozuko. Hayi kuphela umsebenzi womoya ngaphandle, kodwa ukuhlalwa ngaphakathi kweyona ndawo inzulu yomphefumlo wethu, yenhliziyo yethu, ukuze sikwazi ukuqhubeka ngokholo, silungele umhla wokuza kukaYesu Kristu, ukuze sigcwaliswe ngumoya oyingcwele. Kwaye ndiza ngokukhulu ekugqibeni, njengoba umzani wethu Branham wakubekayo, ngaphandle kokuba uThixo angazisa itywina lakhe kuthi, ngoku kukhona umahluko phakathi kwentambiso umntu angaba namava ngayo nempiliso uThixo ayibeka phezu komntu, oko uThixo akwenzayo okanye sekwenzile elizwini lakhe lobabalo kulaa mntu. Xa siza kuThixo emthandazweni, sicela konke uyawukwenza ngenyaniso kuwe nakum. Ngoku ayiseizonzame zakho ukubonakalisa imvelo kaYesu ngamandla kaThixo kubomi bakho nakubomi bam. Ngoku izinto zomntu omdala kumele ziwe zimke. Umntu omtsha awadalwa ngokobulungisa bukaThixo koyona ndawo icocekileyo uyawubonakaliswa ngobaba loThixo wethu ukuthi sibe ngabantu abanye, abantu apho uThixo athe akwazi ukusebenza hayi kuphela ngaphandle kodwa ngaphakathi kumoya wakhe. Ngoko ngokunjalo ilizwi eliyincwadi yakuKorinti ilizwi liyibeka kakuhle. Umnqamlezi wabekwa, uPawulos uthi andizanga nobulumko bamntu ukuba ndizoshumayela umnqamlezo kuni kodwa ngamandla nokubonakaliswa lomoya ongcwele, kuba apho uloyiso nomsebenzi wasemnqamlezweni uvakaliswayo umoya kaThixo kumele ube khona ukuba ubeke elizwi oko kwenzekayo eCalvary kwenziwe kumntu ngamnye ukuphelisa umntu omdala ngalo igazi laphala layo ukuxolaniso nokuxolelo nokudala umntu omtsha ngomoya kaThixo kuye wonke umntu ngamnye. Kumele siqonde uba akekho umntu ngentshumayelo kweli xesha. Ungaqonda ukuba akho mntu uzivingathi angashumayela kweli xesha kakhulu ngokuhla nje. Ngokuqinisekileyo sizawuya emthandazweni sicele uThixo ngokusuka enzantsi entliziyweni ukuba dale kuthi oku wakwenzayo ngabazalwane nodade ekuqalekeni, ukuthi akasayi kwenza amahluko phakathi kwethu apha ekupheleni kunabo babe phaa ekuqaleni, kodwa uyawukwenza oko ngomoya wakhe. Anzame ukuthi sawubekwa endaweni ezahlukileyo. UPawulos ubhala uthi xa sityune ngomoya saze sawuhluba umntu omdala, zikhona izinto umoya ongcwele azawubeka umnwe wawo kuwo, oko kuzawuphela kuba kuzawuba nentumekelelo kumntu wangaphandle. Umntu wangaphakathi kumele abonakale njengomfanekiselo kaYesu Kristu ngobabalo lukaThixo wethu. Inkosi eza kugqiba kuwe nakum kuthi sonke ngamandla egazi lakhe, ilizwi lakhe nomoya wakhe. Emva koko xa ethe wakwenza asizudinga uba songeze into eninzi encwadini. Ngoku siqale ngaphakathi sibe novuyo, siyazi ukuba sibotshwe sonke ngomoya omnye, ngomzimba omnye. Ukuba silungile entliziyweni zethu sizawuqonda yonke into ngokulungileyo. Into esiyitshoyo siyayikutsho, usakuyitsho ibe kuba ibe yintsikelelo kwabanye. Thixo ngenyaniso ukubonakalisile oko ebekuthembisile, asusa zonke izikrweqo zethu, bonke ukona kwethu, konke bekungenoma phambi kwakhe ngamandla egazi lakhe. Ndiyanixelela, uyityumzile intloko yenyoka wabethelela, wenziwa isiqalekiso nesono ngenxa yethu ukuze isono nesiqalekiso sisuswe kuthi, ukuze samkele kuye ukuhlanjwa okugqibeleleyo nabo nawo konke asilungisele khona ngobabani. Emva koko akho mntu unakuzuka, akho mntu unakudunyiswa. Nabani ofuna ukuduma makadume enkosini. Inkosi igcwele yinceba, ngokunjalo singabalela kuye ngokuhlwa nje kuxolo lwakhe ngamandla omnqamlezo, ngamandla elizwe, ngamandla omoya wakhe, ukuba sisikelele ngoba bani. Nasimeni sithandaze. Ndifuna ukudumisa Thixo, phamisa igama lakhe elingcwele, ndikubulele ngenxa yelizwi lakhe elingcwele, ngenxa yelizwi lakho elihle othe wasinika kwakhona ngokuhlwa nje. Nkosi, ndiyakubulela ngokunjalo nangayo yonke intshumayelo esithe sanenyhweba yoba siyive. Oh Nkosi, ndiyakubulela ngayo yonke intshumayelo ngomzana uBranham Nkosi, ngokuba kukutya kweli xesha, kukutya kwethu kule mihla osikuphiwa nguThixo. Siyakubulela ngako oko, andifuni ukukhalaza ngako, andifuni ukucaphuka ngako Nkosi, kodwa ndiyakubulela ngako ngokuba kukutya kwakho. Haleluya, uzuko nembulelo kuwe ngenxa yokusithumela umkhonzi wakho ngokutshila izinto kuye kwimihla yethu. Nkosi, ndiyakudumisa ngakho oko, ndiyalidumisa igama lakho Nkosi. Izinto ozenzileyo zinkulu ebomini bam nakubomi bosapho lwam Thixo, ubomi babantu abaninzi Nkosi. Ndiyakubulela ngakho, ndiyakudumisa. Haleluya Nkosi, Thixo wam. Siyazi ukuba sithe apho sithe saphazama khona Nkosi, siyazi uba emnqamlezweni uphakanyisiwe. Phayana singathi sifumane intuthuzelo emnqamlezweni wakho Nkosi, apho kukhona uxolelo lwezono lwenzono zethu Nkosi. Oko unenceba nakumnqophiso omdala, awuzange ubatshabalise bonke Nkosi, kodwa unike ubabalo Nkosi. Nkosi, kubekela phi kweli xesha Nkosi eli siphila kulo Thixo Nkosi. Siyazi umnqamlezo wakho ubudenge kwabatshabalayo, kodwa kuthi ngamandla kaThixo. Haleluya, siyakudumisa. Haleluya, sisoloko sisiza emnqamlezweni. Haleluya, haleluya, indumiso nembeko, uzuko, imibongo egameni lakho elimangalisayo elizukileyo. Nkosi, singathini kuwe? Asizanga nento enintsi ngaphandle kokubulela Nkosi, kodwa uyazazi iintliziyo zethu Thixo, uyazazi iingcinga zethu Nkosi. Konke siza nako phambi kwakho, konke oko kuphambi kwakho Nkosi uyakwazi. Sime phambi kwakho apho uthe wabonakala khona Nkosi, uyawubonakala ngokufutshane Nkosi. Nkosi, awenzi mazwi alambathayo Nkosi, siyakholwa ngentliziyo yethu yonke. Ngokunjalo sibona imiqondiso yexesha Nkosi, njengelizwi lakho lizaliseka Nkosi. Sibulela kuwe Thixo ngale yure yobabana, ukuba sivunyelwe sibe lapha kwakho, ukuba sivunyelwe sidumise sonke, ukuba sivunyelwe uba sidumise igama lakho, sikunike imbeko ngokuba unguThixo wethu, ungumhlengi wethu, ungumsindisi wethu. Kuwe kuphela kumele ibekho imbeko, ibekho udumo kuphela kuwe Nkosi. Qhubeka usinike ubabalo Nkosi, naphapho siyakhona. Iba nathi sonke kwiindawo zethu zokusebenza Nkosi, noba siyaphi, ngokusenze ukuba sibe yintsikelelo kwabanye Nkosi. Sinike ubabalo Nkosi, lowo sisicelo somkhonzi wakho nomthandazo. Iba nabantu bakho namakhaya abo nabantwana babo Nkosi, lo ngumthandazo wethu wokholo egameni elihle likaYesu. Sikela bonke abantu bakho abantwana xa besiza bonke basikelele eZurich Nkosi. Nkosi, silinde wena, siyazi kwaye sime apha ngokholo, sazi uba uya kusikelela. Indumiso, uzuko nembulelo kuwe. Haleluya, egameni lakho sikelele Nkosi, sisikelele endleleni zethu eziyekhaya kuThixo. Ngumthandazo wethu nesicelo sethu egameni likaYesu.
Amen.
Amen.